kuzaliwa kwa mama yetu, mama yetu Aisha leti Nazareti. Umetimiza miaka 80,
hata wanao,
hata wanao,
dada Dora na dada Lizi na kaka Sande, nakuombea maisha marefu
ya tauni yote,
ya tauni yote.
Leo twajivunia, twakuimbia happy birthday,
happy birthday.
Wajuku karibu sana, Maria, Josefu na Mary, hivi leo wakuimbia happy birthday,
happy birthday.
Vituku Alexi na Tony, Lizi na Sunday Junior, wakuimbia happy birthday. Mama Baisha leti, umefikisha miaka 80, happy birthday. Ulitulea tukaleleka sote, twakuimbia happy birthday.
Wakenza Mariam na Anek
pia wakuimbia happy birthday. Priya tauni yote twajivunia, mama Baisha leti, happy birthday. Happy birthday.
wakienza Mariam na Anek
pia wakuimbia happy birthday. Free town yote wajivunia mama Baisha Leti happy birthday.